wonsiru wade omutima njagala
ngukwase
wekeye watali mpewo yade kyendiko nkitegeeza awayaye njagala obategeeze watali njuba yenze kwagala siya
See?